Yasibuke njani? Hayi, wesibu angazi kahle angive ngixakekile nami. Yabona nje ene ngine appointment nje kusasa nalo ummeli kama ngendaba yama transfers endlu nani nani. So ukade enza lezi zinto azenzayo kuba indaba indaba ye estate kama akho mali ke but indaba yendlu ukuthi ene indlu kuye kama structure kwe zonke izinto nani nani. So nje ungicharge 12,000 rand in some odds. So nje ubethi ngase ngithi ngicela ukuthi ngize ngizobabona kusasa khona so discussa ukuthi ene sizokwenza njani ngoba nami anginayo imali engakho engavele nje yilokhu ngithi ngiyayikhokha. So I don't want to commit, kusafanele ngiqale ngiye meeting niyabo kusasa ngizwe kuqala ukuthi sivumelana kanjani nokuthi bafuna ngikhokhe kanjani, because ngeke ngize ngibe nayo nami imali yokheshi yokubanikeza. So nje angifuni ukukhomitha kuleyo nto yakho, ngibe ngazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka ngingakwazi ukuyenza.